Ko Nikita nai ahau, he uri tēnei no Ngā Piko e rua o te awa o Waikato, ki te taha o tōku koro no Rangiriri, ko Horohora te Marae, Ngāti Pau me Ngāti Naho Ngā Hapū, ki te taha o tōku kuia no te Puaha o Waikato, ko te awa Mārahi, te Marae, Ngāti Amaru me Ngāti Pau Ngā Hapū. Kei tuke kohe mātou ko taku whānau noho ana, e mahi ana hoki. Ka tahi anō māua ko taku hoa rangatira kua mārena, kei reira te hononga ki ngā puhi. E whā māua tamariki te kau ngā tau o te mātāmua, tai atu ki te pōtiki o te whānau ko Oriwa, arā te hua i pua wai nei te ingoa Pākihi Riwa. Anō nei ko Riwa te ingoa o te Pākihi, he mōmō whare, te whare o Riwa. He whare kia nei ngā taputapu mo te kāinga, ko whakarākeitia i te reo Māori, hei whakamārama ko te whakatauki ata mātou Pākihi ka pēnei. Te reo Māori from our whare to you.
Tēnā koe, tēnā koe, miharo tērā kaupapa. Nā reira, kaha te take i te mata koe i tēnei Pākihi e wā?
Well, atu i te rangatiratanga o te reo Māori, ko te tino ngako te Pākihi nei kia ū te motu whānui ki te reo Māori. Toko maha ngā kākahu papai rawa kua whakarākei i te whakatauki Māori, engari pēhia te kihini, te wharepaku, ngā wāhi whakangā. He whare wānanga te kāinga no reira Māriwa e tāpiri i te reo ki enei wāhi o te whare. Ko te tino wawata kia akiaki ngā whānau ki te ako, ki te whakamahi te reo Māori te kāinga, a mena he Māori kaore rānei. Ko te mea nui, ko te rere o te reo, ne?
Kia ora, tēnā koe. E tika nē hoa, kia whakaraura, kia tangata whenua no te reo Māori ki roto i a tātou kāinga. Nā reira, heaha ngā mea e hoko atu ana?
I tēnei wā ko ngā whakāhua, etahi mahere, the mahere kai, mahere whānau, peke pira mo te moinga, etahi kara. Akua nei ka whakawhānui a mātou taonga ki ngā taura, ngā taputapu mo te kihini, me te māra hoki. Ko te tumanako kia whakakī te whare me te reo Māori. Ko whakarākeitia te katoa mātou hua i te reo Māori, he kupu, he whakakī, kiwaha hoki. Ma ia hua ka hokona e koe, mākua nō e tāpiri e tehi rārangi kōrero hei awhi i ākoe ki te whakatakuto i te mōmō kupu. Ka tāpiri hoki he kāri whakapākeha. Ai, me ki he kura reo ariwa.
Ai, ke whakaro ai, he mōmō whare wānanga kei te haere.
Well, ko te tumanako ne, ka ki te tokomaha o ngā kāinga i āku taputapu. Engari, e hara mo te tirohanga, mo te pūte anake, ko te reo Māori te tino hua, Oriwa. Ko te mea nui, ko te reo, ne, so, kia rangatira ake te reo i tēnei, i ēnei rā.
Nā reira, e hiahia ana koe, te tuku mihi ki etahi ringa raupā, e hāpai ana i o mahi ngā taituara o te whānau, Riwa?
Ki tōku whānau, ne, ko whakawātea wā, e kare he patoto i te kuaha i te wā e mahi ana hau, ko tōku hoa rangatira, ka mahi ia i te rā, ka hoki mai, ka katiaki ia i a māua piepi, ka taia e au ki te mahi ōku mahi, kia, you know, kia whakanui i tēnei mea a Riwa. Ki oku kaitautoko katoa, tōku māma, etahi o aku hoa, kua homai a rātou whakaro, ka mea ai, kao rānei. He mahi tēnei nā te whānau katoa, no reira he mihi nui tēnei ki taku whānau.
Kia ora, kamatū, he waka e ke noa me.
Ai.
Hei whakakapitea i a whāua kōrero. Mō te hunga e hiahia nā ki te tautoko i tō Pākihi e hoa me haere rātou ki hea.
Ka taia e koe te kimihia i a mātou ki ringa Pukamata, pai āhua hoki a Instagram, Me kimihia ia mātou ki Parerewa, ka kite koe I te pātene Shop Now. Atu I tērā, tai a koe te haere ki www.parerewa.myshopify.com.
Tēnā rau atu koe e hoa, e mihi ana ki a koe I whai wāhi ki te kōrero ki a mātou I tēnei rā ki a haumaru tō haere, ne?
Ai, me koe hoki, he mahi tino rangatira tēnei, tēnā koe.